yanda jo e mintaji sappo e jo habaruji studio kalangu e fulfulde de min Ali Nyalli Abdul Mumin yottinta e modon sembe habaruji meden hande haalando gadanol golle himbe leydi Niger kartiji wotedi jamaane sigila odu no don no yaha no hidira fu en nanan du fa hande ko ardibe fedde seni biata do makko en kumpita himbe du ni fa hande ko sadoro maji himbe shidi mu region Agadez fuddi hebanede mosola yewtere pindinol meɗen hannden waɗan dow dewterde Sidik Abba Koko haboru windi hoore haala mayre du ni woni jahangal nder cekantaraje ɗe Boko Haram tawa sigila waɗande himɓe leydi Niger kartiji woteɗi jamani ɗini sigila puɗɗaɗo sappo e joi lewru Octobre hitan du ɓujunaɗi ɗe sappo e jeenayno e hoore mum sigila o du ni no ɗon no yaha no hiɗira fu hano no ardiɗo seni fedde leydi hawjine filla cuɓaki leydi wi'iri ɗum subaka o nder hawrine kokkoɓe habaru o wi'i ɗu ni fa hannden ko saɗoro maji gon keɓake amma ɗi keɓana mosala dow ko yaawi nani ko maître Isaka Sunna ardiɗo seni wi'i tanan fude Ahmed gam famtinde himɓe
dans le cadre de l'élaboration du fichier le
der lawol gadanon nimbe dero talki wote ko jamani dum jarol nimbe wadobe dum be e gineji din wadama fawodi gollitire din fu njarama sai sadorma seda kebado farto sukabe jangobe e janginobe be hojanobe der gadol mudum ko Allah e omtolo kolobe cojjitakele jangirde mabbe wodi min kebi sadormaji far gollidode are gollitire de kanju wadi ko suudu senindu adi e waylube nimɓe jaccunoɓe ɓe gam heɓande mosola fargodider e are gaɗoje talkiɗen saabe majjum waɗi ko etol golloɓe ɓen waɗa jeɗɗire ƴaɓɓide ɗe nden warde jonne gaɗol talki wote ko jamani ɗum woni ni e hoore mum noon nder nokkuje to sigilaɗo
sur l'ensemble des terrains arrêtés
ko are golle gaɗol kartiji jamani ɗi wadde yarede reedu leydi faɗi gollide na ko ɗi ci'a ɗi daragina ɗum tawi du ko are ɗen dan are lobbe noon are noon gaɗoje golle ɗen hanano fedde seni hiɗiri ɗum du Umaru Seydou ardiɗo Sarusi kawjiɗo gaɗol kartiji woteɗi wi'i subaka o nder andinore hawrine ko koɓe habaru gon waɗane ɗo ñame nani ko o wi'i tarnan Fude Ahmed gam famtinde himɓe
e
fuɗɗode nden ni ko guineji ɗi gadda min artu si a ɗeɗi noon guina nder wali siji toɗi tawa ɗo min paɗɗi ley pisini ndiyam sako ɗi bonan tawe ba nder wakkati ndungu noon ɗi mbawa gollude nane ndiyam no wawi natude nder wali siji toɗi goni ɗon min tawi ndiyam natali e majji min koƴƴe machine puufo hendu min tawi tasiri e sollare fu woni natayi nder ɗon sako heɓaɗi basi fu woni wala e guineji ɗin min ƴejjiti hoodude ɗi faɗɗude dow sako goɗɗi no wawi helde nder majji ɗon do basi fu woni heɓayɗi ankani nokku to nguli woni ko ɓi adama wawi wurde fu masiniji ɗin no mbawi gollude gollitirɗi ɗin nder nokku to wulu wulo heewi ko watta hano e terɗe capanɗe jeegom iɗi mbawi gollude ɗen
60 degrés celsius
Vladimir Poutine ardiɗo leydi Russia handen ardi purɗol hawrine gon to enden caka leyɗe Afrique e leyɗe Russia ɗe enda hano no AFP haaliri nder hawrine deedu ni o wi'i yeeso ardiɓe leyɗe Afrique waɗoɓe sappo e ko deki ko leydi Russia owdi anniya ɓeydude sembe lumako mum nder leyɗe Afrique ɗe ɗo yaade duuɓi joyi garoji campaniji lumako kaɓorɗe leydi Russia ɗen du gaddi kaɓorɗe en kolli warɓe hawrine ɗen enda saɗor maji himɓe chidemur komir dirku région Agadez fuɗɗama heɓanede mosola campani kawjiɗo filla jajinol jipporde lanaji piroji ton anden nder cakantaraje ɗen ni sottini masiniyamu en gan hanno himɓe ɓen ƴamirno ɗum gam kaɓol ɓe daari se kettinoɗen ko Abba Lelego kalowoɗo inɗe himɓe chatimurɓe enden wi Asumane China
machine kelo kaƴi on kay egginama o yarama nokkure to min ƴamno e wiide o yaare yannange wuuro ɗom machine gaɗo olko sanne nder jemma on do min ƴami o fuɗɗa gollude yamde jeegon subaka yaade jeegon lasara ɗum du ɓe jardorake mum laawol boɗewol to loreji mabɓe tokkirta kono ummina sollare kam ɗo kay loreji sitarnuji mabɓe goni no jarna ɗum nder ñalowma fu kila tati goɗoyarnete min gatti comité kawjoytoɗo fillamum ɗum ɗon limama jonka min tawa kena to filla moytugol gacce ɗon
onni donc a seni woppulde moma
hannden talata kay Saïd ardiɗo leydi Tunisie keso on batu juɗɗinol mum ardo leydi Tunisie waɗa yeeso député ɓe leydi ɗin enda hanono AFP haaliri ɗum Saydu Oudou ni wari luttini Mohamed e Nasser kalfinado ardangal leddi Tunisie balde lasoji nay e sappo wakkati beji kaid e sibi cubanodo on mai. Sigila wattude bayla der dewtere lamu leddi Guinée Conakry waddi ko talata bittido o ni polisi yi leddi Guinée Conakry di andan chankiti himbe leddi wurtibe hollude ko kay en jabay sigila o wadi hanono derol Jeune Afrique halirdum himbe leddi Guinée Conakry tawabe do der leddi Niger kan en dum mettini dum nani ko be bi Mariam Kendagam famtinde himbe.
Imi wani bile daku imi agolle bole iwade der mi wawta imi dali uwada warhore.
Je lance un appel.
Mida watta dande e Alpha Conde imotawa timuode lamu mako o acha teutugol tatabon imo andi kwa wadano.
Sur lui.
Il veut faire comme Dadis Camara.
Imo yidi mo wada hano Dadis Camara. Himbe maipe no du isane dun do woda. Hunne o hana ko lenyol non. Ga indu hukuma du ijoy iketyama. Dun beda ma du ijoy ko iga isapo. A wada e fuko wodi. Ga a beda na ma joy ko gia a wotine na a wada ko wodi.
Que tu vas arranger la Guinée.
Ma shpour sa mando. Mwondo mwondjitol talki lamur le demi wala edo lama gol tatapongol. Waka talki di watin nde enda forena lam khalifa so geji en gadi ko be mu zeni wi am talki lamurdi endan pondite ko wodno yaade leedi Guinée
c'est bien pour la Guinée
kenga der sire agayga kiloji la so tati hedde har so birde yedde lettugal abala region tilberi lore sapano sigila kawji do filla kokol habordo nyawri diwta dillida andaka du fu to lore de faira lore de du ni woni lore tata bere diwta de dillida der chakantaraje den da hanono tawado der nukuje den dan wi iri dum gollido studio kanugugo. Milioji waronja e joo chede euro dun woni chede e Lady Luxembourg hoki gomnati Lady Niger sapo e jetati lewru Oktobre hitandu United e sapo e jene. Dundu gam walirde himbe keba dianko yara e jutino labal der chakantarajam hanono fedde Lady Niger gom haliridu. Luxembourg ardake du hukude milioji tati gom fahanden chede euro gam sigila walirde himbe yadu yeso der region duso. Milio gogo ndu kande mfa handenga walirde gomnati dere chakantaraje region Agadez Difa Tawa Ezender. Sigila jegapo hira indirango festival ru dance Niger altine bitit o sigila o enden timina do der hubere nyame. Elawol goldu ni dun wadi ko ekintinol himbe ferobe gure en do der Lady Niger e Lady Burkina Faso. Irbami jamani di enda hanono Maman Sani Musa ardido sigila o wi iridum Mariama Kenda.
Il y a d'autres projets qui se sont rajoutés au festival Ridance Niger.
Non, de sigila ngardi beedi e do fijo kollol ko min gadi yemi e bami e do bolil Niger do enda kam wono no wodi hono sigila biado wala kero hakule Niger de Burkina golidol mudum donc enda ni min gadi tindi kany e min gadi tindi yaade e ferebe be Niger kany be Burkina ko watta chapal nayon ferebe Niger be Burkina ngari naati non enda kolli kulle ko ji e ko pami do mudum min gadi du kondan filla ko darto jonde jam tindi e jande wadam do filo jande jam do ballaga PCCN don du konda ni min kebi ko watto tukabe chapande joyon ko heba jangina yoybe leedi terra bankilare ayeru e galle nyemen fijobe hobbe ngari naatini dum du beedi mafe yade bato enda o bato kollur ko wada wodi e nokkuji
evenement ki sa ete un bilan positif sur tous les niveaux.
Nyande fu ketine sigilaji studio kalangu ala sarayande joy do radio di golliditto e whatsapp do lamba chapande jetati 06 chapande jette jetati chapande joy ene
to on jeggitin sigilaji jeddire
altinere fu der yawtar pindinol do fi sarayaji e yitugol hakke
talata yawtar pindinol gada kokkol habaruji do fi gurna lobban e batu joda kalen ko rewbe yande jeego e min tagi sappo e joy
aljumare fu batu joda kalen mo hokkobe habaruji gam martude kompa ko wad der jeddire
soy alal habaruji sukabe ummatore yande joy la sara e tokkinde en fu fotten faada studio kalangu yado leydi Niger
wadude jahangal der chekantaraje de Boko Haram tawa dum woni hore hala dewtere de Siddiq Abba koko habaru o bindo dewte du fa hande neddo du no mo cuudi habaruji leede tuba ko be golli ditta dewtere de ni o windide der balla lawali dandano gouverneur region Difa Kiddo arana makudu ni ko o wada filla himbe Boko Haram tububbe gartino ekito golle jungo der nokure ekintinol be ittana do der Gudumaria region Difa nani yewtere makko kanko e Starnan Fude Ahmed
Illu lawru décembre duɓu jinaaji ɗiɗi e sappo e jeegon ko gomnanti Niger waɗi laawol jaɓɓitaade wurtoyɓe nder Boko Haram waɗi 233 wartuɓe. Iɓe ngoni nder hoggo ittaango dow majju nder Gudumaria région Modifa. Wi'a gartuɗo fuu yaafe koko kibaru bindo Siddiki Abba yiidoy e maɓɓe windi dewtere dow majju.
Dewtere nde goo fuu nde hokkatana haala himɓe wonno nde Boko Haram wurtiɓe. Dewtere nde wurtinde kibar on endan fodde konuuji ko Boko Haram wonno waɗa. Jonde woni go'o ko kibaru Boko Haram nana faa woni.
A yiidi e wurtoyɓe Boko Haram Gudumaria noy ɓe tindinirte?
Ɓe gonana ni pecce tati. Feccere an nder nde kay kam woni woɓɓe naati Boko Haram ngam ɓe mbi ɓe gaɗan jihaadi dow fille diina l'islam, kamɓe ɗo ɓe naata ɓe gaɗa jihaadi on enda. Feccerɗe ɓerde nde du kam woni himɓe naatuɓe Boko Haram ngam no anndi illu jottiɗa a hokkete jawdi fa heewa ko keɗa motere ko keɗa deeki o. Ndenne ɓe kay naatinana Boko Haram ngam heɓa ko heɓi. Feccere tati ɓerde nde du kono kam woni ɓe himɓe Boko Haram kam nanngotoɓe wattere ɓe sembe. E ley yilde amin nde min jii suka debbo pamaro o wayna gese maɓɓe o ƴiwi ko fotti himɓe Boko Haram ɓeendan nangimi watti nder mu'en o ɓura duuɓi sappo e ɗiɗi ko woodi. Warti towiɓe ɓe Boko Haram wonana keɓɗe 33 wakkati dewtere nde wonano waɗe nde 55 e jeetto fuu suka famarɗe noon ɓe fotani
233 excombattant de Boko Haram dont 58 minu.
E jiiɗema haala Boko Haram no wawi nanngude hakkilleji sukaɓe fa natta ɓe.
Nde Boko Haram singano nde duuɓina ɗiɗi e ɗiɗi mawɗo maɓɓe wono Yusuf nde no wiyanno nde mum jande tubakoɓe waddi gacceji sanne nder leyɗe meɗen ɗeɗan himɓe ne yardino dow majjum. Ko sattitowi sey Boko Haram yehi jiɓowi naatoye bonnere gon. Wurtiɓe Boko Haram ɓe fo hollimin wiide ke ko wonno gollele Boko Haram ɗum ɗum wala har fila diina l' islam feyi.
Sigila gonɗo no waɗe ngam yimɓe mburto Boko Haram o no tokki laawol.
Sigila gonɗo no waɗe wayda omo woɗi sanne omo tokki laawol. Ka noon woni himɓe ɓen hana ɓe keɓene nokku to ɓe jaato ɓe jangga ɓe ekkito golle laamu wattinaɓe hakkillo ɓe keɓa ɓe mbawa joddade himɓe ɓe tawi ɓe endan ɓe kokke jawdi ɓe keɓe gaɗa golleɗi koye maɓɓe. Ɗum no ɓuuri gattol sogeji honaɓe.
Bandiraɓe tiniɓe habaruji studio kalangu e fulfulde dow yewtere pindunol meɗen hannden waɗani dow dewtere de Siddik Abba koko habaru windi. Kokkol habaruji meɗen timmata sey biyen salamu aleykum.
Ñande fuu kettine sigilaji studio kalangu ala sara yande joyi dow radio ji ɗi golliditto e WhatsApp do lamba 88 06 77 85.
To on jagguitin sigillaji jeɗɗire
altinere fuu nder yewtere pindinol dow fi sariyaji e yitugol hakke
talata yewtere pindinol gaɗa kokkol habaruji dow fi gurnal lobban e batu joɗa kalen ko rewɓe yande jeego emin tagui sappo e joyi.
Aljumare fuu batu joɗa kalen hokkoɓe habaruji gam martude compa ko waɗi nder jeɗɗire
e alal habaruji sukaɓe ummatore yande joyyi lasara e tokkinde e fo fotten faada studio kalangu yaadu leydi Niger.
Diva do radio alternative
lamba 99.9 toɓɓere inayi FM Zender
do radio gaskiya lamba 98.9 toɓɓere e joyyi FM
Maraɗi do radio Sarawniya
lamba hemre e ɗiɗi toɓɓere e go'o FM Kyota
do Bonfere Fuma lamba 99.9 FM studio kalangu